yeah, yeah. You know that.
They go me.
Alright.
Now I go. Ooh, 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 ooh. Yeah, yeah. Yeah. Zetuna zao, zio zao. Bale wanapojificha. Situlisha pasafisha. Ola, yeah. Awajue zetu tunajua rada zao. Kile kinachowatisha.
It's a TK2 production.
Kichana chenzi mfukondo ya baby boomer. Natamba kwao kila kona karuma. Underdog pande zondo na nguruma. Ina wauma sana wakinyona nikivuma.
Mazoe ya meanza kwa madada zao. Atuongi wanaleta tuje tule zao. Au au, atuwezi kufanana nao. Wanatulola 10 step
mwale yao. Wale ya manda na face ndo nakanyagia. Wakijaribu kurest ndo nongeza gear. Wakizidi kikuhead kuatangazia. Minazidi kwelevet kuafagilia.
Zetu ni zetu na zao, zio zao. Bale wanapojificha. Situlisha pasafisha. Ola ye. Awajue zetu tunajua rada zao. Kile kinachowatisha ndo tunakiangaisha. Yeah, yeah. Chasi kuchwa kaunijui. Ubaya ubaya wetangaza uadui. Jifanye marage tuku kamulie tui. Sije pande zetu takuvesha buibui. We akili umekomaza ukubwani. Tumekuwa baba yupo nyumbani. Unipi pesha kamoja jijua nani. Jiweke mbali, bali nami.
Nimesubwa sana kwa sakaja viduko kwa joho. Kama kumekaba kaka sugobewe njoho. Nasikia wanapaniki zipande niki drop bomb. Muki drop bomb back to back ni mahitso. Nafanya mambo kama sina akili timam. Fatuma mchafu ila fatuma mtam. Nikianza kusota nsame DCI na skama. Umwaka ni kama nilikawa kajam.
Zetu ni zetu na zao, zio zao. Bale wanapojificha. Situlisha pasafisha. Ola ye. Awajue zetu tunajua rada zao. Kile kinachowatisha ndo tunakiangaisha. Yeah, yeah.